wa solidi got the family my man G is at the wa a big blacky I'm a guy master V aha aha
asomali akishalewa lewa anashindwa kujielewa lewa dalila lila 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 ji cha nimemkolea asomali akishalewa lewa anashindwa kujielewa lewa dalila lila 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 ji cha nimemkolea
wanika wataki kada chage huta chahi ikada siku kika mte wane chahi adipa kunyo paka hakate dahi kawa yaki taki pombe so chahi siku kijo adita dewa katu disfanchu pati kwa machela tupi tupi matuna tuka sani kapita keda kwenta kumchaki lo ameji kuju kasumani hata hagi buka honi mambo yache honi kana yafanya kakalani tabi jimpaya adiyo nayo kuju kasumani haki chapata pesa chumpa Tudi tabu Siku jam chana kana chinto kwa jeo labu Nikini chaka jabu feza Di jabu muki chize kapo jipo kana kumbuka Kudu di nyumpani Anadu di nyumpani kuku yuko chicha Napula moshama tusi kama mvua za masika Yamani kasu mana natu sige chisha Kwani hakisha dewa Kana vuwa guwo kuku Aki handa kuhimba
Na mwaga lazi mie lazi mige na mwaga lazi Asumana tanjua nani Asumani atajua nani
Asumani akisha lewa Lewa Anashindwa kujielewa Lewa Talila lila 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 Chicha Nimemkolea Asumani akisha lewa Lewa Anashindwa kujielewa Lewa Talila lila 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 Chicha Nimemkolea
Asumani kamwaga lazi Wazi wazi mbele ya mama mkwe na mama papa lazi Akabakia uchi wa Nyama, ule vigani hutazani kape wala na Ukimcheki si chizi na wala si mpuguzi Hila tu akile wando analeta makuzi Sisi majilani kwa kweli anatuguzi Usiku hatulali kwa mikelele Kwani kila nyimbo na imba yeye Malabo ringo ma malama joka Labu neta alabu ili mladi tu tabu Sisi majilani hana tupa tabu Yani, we acha tu Shahala hakipata break ya kwanza kwa mama zena Na hivi ndivyo anavyo sema Waiter, anipe nusu, ongeza na kijeti Uko nyumbani mishaba na bajeti Na wape kijeti kwa pasi pasi Mindo bosi wengine wote wasi wasi Asumani
Asumani akisha lewa Lewa, anashindwa kujielewa Lewa, talila lila 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 Chicha, nimemkolea Asumani akisha lewa
Siyokuwa na ncha Sasa hasumani yamesha mkuta Maji yako shingoni Hana kiona cha mtema kuni Kazini ya mtamani wamemtolea bavuni Kwani halizidisha
Kwenda kandili na pombe kichwani
Sasa yupo nyumbani
Madeni pomoni
Gengeni, dukani
na kazalika
Hana tena makuzi kama ya juzi
Kesha choka hemte hadi noma
Na wapambe wake wakimuhona
Wanakula kona hawataki kumuhona Sigari kubwa kanifana chumabudete Kutesa kwake kama kusuma kiwete Sasa kata yolote kana faa msuri pwete Msuri pwete Msuri pwete Te Te
Yo Wega sumani jite same tena kwa wakika Popote bado napopita watu sikitika Kusema ye hasumani gana gazilika Ye na familia yake wanateseka Watoto wako nyumbani gawanagiri na lide Kwani ya wanagada wamesha fukuzwa shude Bombe meleta mtafaruku Asumani kila siku gombi na mkeho uko nyumbani Wega sumani umekuwa kiumbe gani Kwenye nyumba za ibada hata uonekani Ekweli bombe mekuweka matatani Kwani ulisababisha ajali barabarani Na tena na kesi ya kubaka mtoto wa jirani Enyi wananchi lazima muwe makini Msije kusababisha mambo kama ya sumani Kama ya sumani, kama ya sumani
Asumani akisha lewa, lewa Anashindwa kujielewa, lewa Talila lila 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 Chicha, nimemkolea Asumani akisha lewa, lewa Anashindwa kujielewa, lewa Talila lila 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 Chicha, nimemkolea
Solidi, ground family
Yo, we
represent my Bible. With the mika mwamba yo Escobar boy.